mañana. Ibyo bikira byose ndabizi kumwegukana.
Ureke kunindira maze se tujyane urebe ko hari cyubura sindi bwice makiyaje cyangwa se imisatsi yawe ndakuririmbira. Come on, sinichosha baby, 'cause I love you baby, yeah.